Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Alkamisare Noga e Jetilur October Sapo Yamde Rimasilim Maji Chapan and I join their Maison de la Presse Bamako Jitino Nord or Kabaruji de Morwe Gallo, Kangunu de Salim Jora want to Ugijam de Tor. Grabon competitivity tabital pula ko holli tiwi de civil en ko buri no gayon kany en baraka se les regions mobto wotto jonoben kayfi armé o wiide kany won tiagal dido bonandaaji ka fande armé o jabay yaadirte tuté goube de lele forsa hengi leddi no dit tiakindi holli ti nel dan ko yata mangal pade muuden chapan en jogon wobbe kasenga kanbe warde so beedo le fedde no dit takuba Mouloud Kiki da hande dum hani wadde leedi ndi fu e mangal mudum wattu jone ngaran jaare faatu tumbuta imadray dibe gondi e wadde nyaloma hando yalla jam e dejran hewte leedi ndi di wonon sembe kabaruji dum jogi non do kiki ande bi bismillah modon e hedade armé o wiama kasen no kuno dirte libe idum le lamu bankase region mobto fedde tabital pula ko de wihibe kay fi ton ko yi at do woni be bari ton ko buri civil en noga en nayom ne fedde tabital pula ko de holli triwi di do bonandaji wiama armé o wadi dum le noga didi lewru october jabbi non do fedde tabital pula ko de holli tiwi fa handen no dirtende dum won dana amasa gonde dan hedde wadde ton bonandaji mum en yade so yenay e jamar de kany e wujja dabaji mudum en wattu jona fedde dana amasa gonde kany armé o fu kolli tiwi de di do halaji wana ngonga wala do di kaddi fa kedon famtar kedden Ousmane Ali Boudi
le communiqué goto tabital pula ko holiti wi de soldats e Mali bari civil en fulbe noga e nayo didon e mupen yo tukulu pamoro kany e rewbe taton dum wadi le region mopti le winnane de be kolliti wi de du cuudi kany e bembe kubama don sanko be dan amasagu kany en du nabi dabaji tabital pula ko anandarte e lamu ko be lamu ja hakundeji di darte militaire en sinin jelen nuku jede teddina hakkeji bibbe adama en gollide ndokore kabaruji militaire en dum dirpa holiti wi de di hayfongoji yo pene baleje le tweet goto de holiti wi de yo propagande tan no yalla bim bonnita hakilaaji soldats yembe do habgol mum e terroriste en directeur dirpa jarankoni mi cintini wiide golle larme yo daranaade deena ko himbe jawdele mum ben hedde gubal don sankobe dan amasagu hore mum en kolliti wiide di hayfangoji ana jallini dibe bi wala fudo ben itti halaaji di jaati jottaaki le o wattu goto le region segu commune ngaji yo gaati gondi le cercle nyono holitam wiide jabi gollidinde e gube terroriste en do wonno ko himbe yogabe onno ko kolliti wiide gouverneur region segu holiti de andana di kabaroji
le on do wattu fu no yabude hakkeji bibbe adama en kay fu fota fewtude e jalle nyol gotul kanyen natude wakkati fu sana yata e mabbe na natude wakkati fursana nangabe sa jewi dum dum yatta e serie du dum beedan wadde tan so yimbe wobbe beedun jaha beedu yo le gube godde kasen anton non kanko noddirte Ali Tunkaro holli tirwi do sa jewi beedo yimbe be torraji di ngatte wakkati fu fewde muuden sa jewi wala tawete wala fu gikke ko kiddiri kasen tawete wala fuddu ko bayi wadde sona tawto e to gube tan ngara fewto e leedi ndi keddama kanko docteur Ali Tunkaraw yo jangino jande do dowru ko mo sifi do hen do faccitan Mamadou Samaseku
e muji ko di ngada di holti wiide ko buru hewde sukaabe natube katiba Amadou Koufa be yo tiagal torraji chatudi di mangal pade yogaabe ngadi fewde e jamare ne wada fay hunde fay so anabe yogaabe pamobe gubede den no pat fi on dido torraji di jogito anhani kambe mangal pade be kinno no fewi kabaruji sirriji di anhani kambe ardibe mangal pade be pama wiide yalla be keba lawli habo tirsiagal kany bondaji chatudi di dum yata fi tiagal faba jamare nde solo sabe jati ngata torra fewde mun en
di do kabaruji fodo ba hebdi don do bema me ande to konta men twitter kanye facebook fa jotta yada ko nande mudo sijo tamani do bema ande to majer wadi kikida ko do bomako do holitinde metti mabbe wattu joni o hono ko ganate ngada leedi france ndi fewtude e burna do sallallahu alaihi wasallam le majjun saaje fedde hokkon se islamique ne kanyu wadi do imadraji be kolli metti mabbe do fewde dum won lamit leedi france ndi o be mittino darda alislamu en be fu njafodo le golle mo golli o kedde mo kako no dirte do mohammed traore o yo le fedde hokkon se islamique ne o woni mudo ko mo sifido en do faccitango mamadou samaseku
Mirin darja kana kiliri France Emmanuel Macron itude fi kongul makongul sabi yo honani ko boni o hali fewde e nulado Mohammed sallallahu alaihi wasallam e kanyen fewde asatame en yo honani jennoje fewde e milliard goto bibi adama li adnarndu nen darra dum gouvernement lam hakunejo o holitinde metta mako do odo golle o sabi chapani jena e joyi bibi lidi mali fuf yo asatame en den nay gouvernement o holita metti mudu no lede godde asatame en wadirini yoni ko lidi France ndi watta rafinedi fawde e dina o bangal deɗo natede
fa hande ne jara hono kabaru mawludu wori leleedi meden di wattu joni dum wonde yambinede le tatteji di foto tumbuto yudum fina tawa dum hunde andande sanelle o do nokku e be gonde yambinde du wakande wayde jam e deedere wonde hebude ton sembe kambe lamibe kabaru dinaji wombe le o do nokku be bi hitani kande be ngadan duwa wuji goddi kase fewde leedi di la jam e deedere an warta le o do nokku fa keben famtar kedden Ousmane Ali Boudi
ande yambere ngattende hitande fu le lewru tata burde e jatte ballebe mawludde hono mudun yambinede wala tumbutu gendi ndi fu e jati yambere jumudo dow yettude Allah enulaado mon e wi modibabe on nokku mawludde yumi cintinde alislamé alfadi wangara almami miside sidi yaya
mawludde koro mawludde woni memde hala yigul aduna ndulaado muhammed sallallahu alaihi wasallam kanko holli aduna ndu fu datol foccingul denno o wari tan yalla hisude bibe adama fu nedo mo fanda mudu ñu hisude bibe adama sika wala yo jam wonande adna do fuf kamar dun hitane fuf so odo wattu o yutiki tan jamare nde yettiraga fi mistare mo homa woni kanko nulado mande o yi aduna ko dum ko dum o goldi sallallahu alaihi wasallam dum fuf yo micitinde yimbe
nde yambere an yambine le galleji dum ka mon fu no yambineta le galle kuntankobe balam fa wete be jetta nulado Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kede ko sexy de al muktar kunta holitivite
donc hayri ka nafaka mawludu o be hultande hore kabaru nulado sallallahu alaihi wasallam non min fuf mi entira min jangan alqur'ana min jettan sanne kanko nulado sallallahu alaihi wasallam dum fuf na jeyde nafaka yambere mambirabe amen min tawri dum
mi cintindi wide yambininde mawludu to tumbututo yo yambere de hono mudum wala kertande sanne e wi alislam en onoko yo dum nyande de duwa wuji tewtete wonno ko Boubacar jite hebin estijo tamani iwde tumbutu
do bomako do dun non wori wobbe jahalle wajoji wobbe dun jaha bala ana janga wobbe dum bala ana birda wobbe dum bala ana juula ana duwa fewtude e dum woni ko nande mudum holitinde wido homo fuuno yamminirta mawludu mudum en keddoto fa hande do bomako do dum woni hecci kenya do bihi lum mango do bomako do dum sumi kasen le majjun wala fu keddit le hen kakaaki kewde boni le odo nokku kambe jagotobe wombe tobe be mi gaddi non doddango fewde laamo jalta be martin dum kumpu wakande bonando wonduno e wadde tonde kedde mo kanko no dittit Ousmane Diallo yo gote jagotobe le lum mango ko sifido hen do faccitango Ousmane Ali Boudi
wattu 23h nden wonno ko doomaɓe nokku o kañu himɓe amen yogaɓe noddimi wiide yiide nangui nokku o mbeɗa yetto ɗon mi tawi bitiken o nangui yiide jettoje Allah wonkaki ɗe keɓmi ɓantude hayane nde wetta fa yiide nangga nokku o himɓe protection civile gaari cottirimi ko ñifirta yiide gotel fo ujunaji jeɗɗi mi soodino ka ɗi jaati kuɓɓi min kollitama wiyede kuran laati sababu yiite nge protection civile wari law ka fu e tawede lawol fu wala fa naata le lumo ngo bitkaji nay kuɓɓi kañe magasiji ko yata teme tati gonɗi le suudu ndu jawdi ko boni mi anda hono foti wona duwawuji watta fa himɓe ndeno eɗi cumuji saabi ko saabi binta ɗum e wattugol kuran bongol ngol noon laamu o ana han darade e darde mum fiya dabareji dow kabaru
mum
haɓude guɓeɗe lellefol sahelguel ɓe kollitiwide leydi cak wi waddana ko yalta maggal paɗen capanɗe jeegom le hitande 2021 le leydi Mali ndi faɓe tawta e golleji ɗum woni fedde Union Européenne le nokkunodirteɗo Takuba fedde mabɓe nde noddirta tonde micciteɗen wiide ɓe gondi en neldude ɓeɗo solda siɓe le leydi ndi wakkande mali koɓe hewoɓe gondi e wadde dow hen landi yala hoɗo fuu maggal paɗen wonɓe le oɗo nokku nafata kasen saabi de basi o kay yara e caggal hollitinde wiide ɗum woni andanɓe kabaru ndenagole nokku o kollitide sa ƴeewi ɗeɗo gueɗe jatigol ko dentinta bawɗe muɗen keɗɗe mo kanko noddirte urnela moderna kanko yo goto ɗum gonɗele fedde nde ɓe noddirta institut d'étude de sécurité ɗo bomo ko ɗo komo sifi dow hen do faccitago Ousmane Ali Boudi
non jaati landol godugol ani soldat sen kewle nokku o nden saabi heɗum e ɓeydirte kasin feɗe miila tiɗa Allah o ana fawi dow raafi yuɓɓingol lobbol golleji mabɓe e hollitinde darde soldat sen ɓe Takuba waran fa faabo barkan le golle muɗum haɓude e terrorisme wona daranade ndenago civil en ko himɓe mali tewtata fu ɓuri wonɓe le sahal ngal ndenago muɓɓen darane landol godugol joni darde hende soldat sen ɓe jogui mbawde nafude himɓe caggal daranade kabaruji goɗɗi ko ɓooyi joni militaire en ɓe kaddi ɓen yiyama fayi tawede ɓooyi joni ɓe donki daranade ndenago himɓe le nokkuje ɗe caggal huncande hoore kabaruji goɗɗi hono yirwere kañe daranade neɗɗa ko yaawi
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
kiraɓe nde ƴeelor ne ley réseau ngaji to e jaran nokku noddirteɗo seguɓe kollitiɗi imma daradiane gondi e waɗɗe tan ko nayri banggal asude goriyaji kañe laaɓal le ngallure nde ɗi jiɗo imma daraja ko yaata yimɓele ñongittiɓe temedenayo capanɗe joom kañum woddi e wattude le hen koyɗe muɗum wonduɓe waddi ɗo golleji fedde pinit wonde tonde le majjundu wiyama eɗen gonde wattude le hen kalisiji ɗum ko yaata million sappo e jeɗɗi CFA ra do katen kikidande do kabaruji meden di hollitindi du fo do ba hebdi dum do beme amme ande to dum won so tappi wattu joro tan 3w.studio8.org no noddi mi do do numero 37321.